the Manko, Sabashana Kofi Woho. Kofi Manko, Kofi Manko, Sabashana Kofi Woho. Kokona Nena Jina Ninja Nupono, Akroma Legend. Evanine Nigeria Sinu Kofi, Minyuwa Ebeblo. Sama Maka Enti Yo. You can tell me, baby, you madden, honey, Suban, Nabra Pai, Joula, Pan, I, Sukuri, yo, Kofi. Yaku, Sami, yo, Kofi. Ah, 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 so I didn't yo, Kofi. Kofi, ah, no, that Kofi. Kuli, 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 kuli